Nilitoka home, nikienda town. Sikuja kusaka ndugu aise. Mishe mishe zangu mtani, ndo zinafanya na survive every day.
Mini hustler mzee, mini gangster mzee. Usinone niko hapa ukaona poa ise. Nimezafa ise, sio poa bwashe. Nazisaka na mini ye nitwe pedeshe. Nilikotoka so sawa na panilipo. Mapito yangu yote vikwazo vyake ni pipo. Vyuma chakavu nisha uza sana siso. Chupu chupu na udokozi mixa kupigwa di pisto. Usinone nmenenepa saivi na kitambi. Metoka kwa shako kijijini uko shasambi. Mungu mkubwa kwetu kikubwa pumzi. Mbwa na ejelewa swesi poteswa na mlu.
Nilitoka home nikienda town. Siku ja kusaka ndugu aise. Mishe mishe zangu mtani, ndo zinafanya na survive everyday. Nilitoka home nikienda town. Siku ja kusaka ndugu aise. Mishe mishe zangu mtani, ndo zinafanya na survive everyday.
Nimezaliwa hustler, nimezaliwa fighter. Na ndoto nyingi sana, nasipaswi kwa hapa. Nilisha vunja switch ya kukati ya tamaa. Wachawi wanafiki wanatuambia tufenja. Oh yeah, yeah. Bora rafiki moja anayekusaidia kuliko ndugu mia. Ah, oh yeah, yeah. Mabonde na milima mwanangu tumepitia. Mina kufagilia. Ah, oh yeah, yeah.
Nitoka home, nikienda town. Siku ja kusaka waise. Mishe mishe zangu mtani, ndo zinafanya na survive everyday. Nilitoka home, nikienda town. Siku ja kusaka ndugu waise. Mishe mishe zangu mtani, ndo zinafanya na survive everyday.
Terry your monster.
Download kupitia videoboy.com kupata nyimbo mpya.